heddi faydi eɗen kikide alan hande sappo e goho lewru octobre hitande 2020 wonani go mbiyen fandu haalga Mamadou Samassé go mbiyen jawandu feere Oumar waygalo no mbadda waygalo
mbiɗi selli basa alan sembe seko
bisimila ko joɗɗama bangal kabaruji ɗi hande
so watti junga e mbasso no mbireten ñande fourno sembe kabaruji ɗi andi caggal ko jukkoje ɗe itta fewde e leydi mali ndi kamɓe jagotoɓe wonɓe nokku nodirtete kanga baɓe beltigili hen sanne e mbiyen yoga e kabaruji meɗen ɗi ka foto kanga bato yaratade sembe seko kabaru tarikiji leydi ndi du daña ko ƴewtiɗen toon garen timminiren birki sembe caldi
waygalo haali le fuɗɗode mbiyen kabaruji ɗi seeda o emini jukkoje dow leydi mali
mittiteɗen wiide wakkati nde laamu ibka o hippitale leydi meɗi endi sappo e jetti lewru août ƴaɓɓi noon ndu nden seediya woɗɗeɗo jukkoje fewde leydi mali ndi
julaɓe leydi ndi beltanke sanne ko ɗeɗo jukkoje seeda o emina dow leydi ndi
noon wori kamɓe jagotoɓe wonɓe nokku noddirteɗe kanga baali laamu kuli koro ɓe kolli beleefi mabɓe sanne keɗɗenɓe koɓe cifi dow hen
sanction yara koni nin gele a koko
ka so gonga o jukkoje gaɗaɗe fewde leydi mali ndi wala fo ko bonnani kam kaki amen ɗi cottata ɗoɗi ana nabba ana jippu wakkati coggu o ana ɓeydo wakkati coggu o ana jippu min beltike sanne ko jukkoje gaɗaɗe fewde leydi mali ndi imminako saabi ɗum latto sababu jippinde coggu kaaki ɗi jukkoje gaɗaɗe ɗe tampinimin sanne miɗen jogui kaaki amen fa heewi caggal leydi mali donkuɗi nadde miɗen miili ɗiɗo kaaki fuu waran nadde tawi tiɗɗala fuu heɓataki sababu jukkoje gaɗaɗe fewde leydi mali ɗi min mbawano neldude kalsiyade leyɗe
sellaabuti jawno feere keɗoto fa hande to mandi to jonka e jidane suka mo'ino mbiyan sifa cuuɗi lollirɗi kabane majum mbiyan sifa danki dow mbiyan nokku damaji balandugu
non wori sembe seko min jottikito min jeehi ko ɗum woodi do ɗum woni hono buguji mabɓe gonɗi toon ɗi ɗum ɓe noddirta kabane sembe seko oɗo suka jokkole mo duuɓi noga e jeegom iwruɗo le nokku noddirteɗo baña gara o wari o joɗikile oɗo nokku mo wondi e moƴƴinde toon ɗiɗo buguji o holli tiwi do omo heɓa hen nafa mawɗo sanne ley damaji gonɗe toon ɗe keɗɗen komo sifi do hen
ɓurniɗo kadle mum ko gollirta min jiide e Amadou Guindow wonmo o wondi mu'inde danki muɗum e wi kanko Amadou Guindow mu'inde dande nde nokkuto kange o itteteto keɓal muɗum ana mawni mawna an ekintin kan ɗum o hooti geni amen min jahale brusi tomin tacce a leɗɗe caggal majum mi aɗan ɗiyaade yimɓe ana wara tewtudeme fa min gollanaɓe honomi wirani golle jeyɗo wala ɗum ana ɓuuri yaade wujjoyde Amadou naarino yaade leyɗe tubakoɓe to yalla dañen ko heɓani hoore makko ga seeɗa makko ko heɓata nde o nokku to kange itteteto itti hakkille yaade colo e makko so lumo ana wakkati miɗe mbawi wadde golle o cili tati ñalawma fuu miɗen kaani timnaade yalla dañe komi keɓi golle o walli kan heɓude ujunaji temedere sefa e lebbi jeegon tan suka jokkolle mo waɗa e suudu Amadou Guindow ana anni ɓeydude tinnaare muɗum yalla omo heɓa waɗude suudu kasen du o heɓa gollande hoore makko
fa hande le manni to Oumar waygalo jonka e mamano haala ngallure kanga ba
noon wori wattu joni tarikiji ɗiɗi jaran toon hono fuu inde kanga ba nde wardi toon hoɗum fuu woni koro ndeɗo inde fa pamtiɗen ɗum keɗɗomo kanko noddirteɗo kaba sa bertew yo andanɗo kabar tariki le oɗo nokku komo sifi do hen
kaba togoyɗelleko inde kanga ba e hoore kaba wonno inde ne e kaba blon yoyi nde inde wotere kaba makka noddirte ɗum saabi so o noddira kaba inde makko wona kanga ba ga dansoko kan e camara en woni yimɓe arande joɗiɓe kanga ba yimɓe ardiɓe ɓeɗo yimɓe tubolon kan e mogo bolon caggal majum masiri en tawtiɓe caggal majum ɓe jeehi joɗani nokku noddirteɗo jarom ba fa no jiya egginiɓe iwde ɗo ko ɗum ɓetti ko so ɓe garti joɗade kaba
mbiyen yewtere meɗen minimag Oumar waygolo ñande altinere nde mbiyen fuɗɗan imu def leydi ndi
noon wori kamɓe yimade hitande hikka nde ɓuuri sukkaɓe ujunaji temedde ɗiɗo e capantato e jettom le leydi ndi fo e maggal muɗum to kanga bato wattu joni ɓe mbi eɓe landini tawede wiide hitande hikka nde moftereji ɗi gaɗi dow hen fo wattu joni ono ɓe gondi landinirade ɗiɗo golleji fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé
groupe scolaire second cycle 2 kanga baɗo min goni le oɗo école sukaɓe daɗodiroɓe def ana wondi ƴewtade le son aji mumen ko janggui ɓe kolliti wiide eɓe landini gonga min landinɗo miɗe narɗo honoroɓe an fuu ɓeyda tinnare muɗum saabi hitande hikka examen defu hani waɗede gonga min landiniɓe wadde examen ngayɗi min fuu min landiniɓe jande hitande hikkane ka heɓaka waɗede no moƴƴiri saabi grefu ngayi jangguinoɓe ɓeydade ñaw covid-19 yo fa walla sukaɓeɓe timminde programme ngaji mumen horejo suudu école second cycle kanga ba won dabereji ɗi ɓami Cissé minen ka somin pondike e cuuɗi école ngayi keddiɗi min goɗɗike sanne e jande ame wakati fu so be jaltino yimbe min kawta hakkune ame min sukaabe jangoobe e janginoobe amen be min chuudo min janga fade janginoobe wadde murtere mu ende e be nokkanomi wakati fu le son ay dimi kani jangune yalla min keba yaade yeso du wonno dabere ko min joganno dum
tawele tinnare kibe ngadi di fu janginoobe math physique kayen chimie holiti wiide kayen enka jondoraaki yimbe ngadobe dadon jirgongol fa heewi jabboto hen
jande science ana sirti e jande keddidi mi mbawa famirde dum wakati goto kambe ne be ngaram be binda dum e tableau sukaabe windito wakati goto no leçon o windete tableau ne nen sukaabe jangobe dum windata so gongo min kam min jogi titalaji mawdi
miccitoden wiide ko heewi yimbe kambe dadon dirde bamako do fu holiti wiide be jondoraaki e jaabu lobbu sabi be ngana landinbe
en jottima wattu birki sembe chaldi jawno fere mbiyanna to kangaba ton kambe club gaaji jeego ngoddu ton kay dido kay mbiyanna heddoto 2e division nayon kiddide 3e division championnat leydi ndi
a wo fay fe dun feddine dun dite AS Kourou Kamfou kawe am kambe ngabbiyaade 2e division wattu jonobe lomtan dun feddine dite association sportive de dun dirta 40 LC Makdou Antonno
danno kay mbiyanna heddoto kanko horejo league kangaba de ko wido hen karamugo jawwe touré
Boyi ballon fiata ke kangabado yo keso e juude men mingalano fey nuku darani do kabaru fi gol ballon kangabaton club dun wala non ka joni mi den jogi club ngaji jeego le majuna nayo ana e 3e division yo AS Kourou Kamfou ka ardi be fu
Omar Waglo ben joueur en leedi Mali nayon tawrama nyaw covid-19 de do yontere
a wo fay fe kanko no dirta do moula wagge aliou rango abubakar kiki kuyate kanye hamidou traoré be fu wattu jonobe kidnama sera
no mila mila dum timinta kabaruji ma hande de boygalo
non wori sakirab on jotama kala do bawdo tawe le mali fo e mangal mudo holitinde fat je fe no konandir do no do e sera yotere mede no dirtel tous so grande e ngabbe en fa do damaje kanga bato Omar Waglo won ton dou